Nauliza penga kikamu tadu.
Akikamu ina move, akikamu ina song.
Na akikuja na mekam na kabu.
Akikamu ina hit, akikamu ina gonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Akikamu ina slice, akikamu ina chonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Kakikamu ina hit, kakikamu ina gonga.
Nitakutumia drive around noon. Na ukikam, usikam na yo mood. Missi mrude, basi die kwa prove. Na nitabia nilianza nikiwa class 2.
Msupa akikam, anagongwa mbae. Fuck na the hit, anachomwa mbae. Juyo third eye, alisomwa mbae. Hit from the side, nilimkona mbae.
Nauliza penga, akikamu tadu.
Akikamu ina move, akikamu ina song.
Na akikuja na mekam na kabu.
Akikamu ina hit, akikamu ina gonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Akikamu ina slice, akikamu ina chonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Kakikamu ina hit, kakikamu ina gonga. Niko puya kapuya kaniko puya de. Walai niko puya de. Zimenishika walai niko kwa gula de. Nadai badis pia nangi ma good girl de.
Vegetarian, she always around wood. Opinion yake yake na wasi wengine tu. Six mysticals na zote around two. Niki snooza na answer and then nina. Nauliza penga akikamu tadu.
Akikamu ina move, akikamu ina song.
Na akikuja na mekam na kabu.
Akikamu ina hit, akikamu ina gonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Akikamu ina slice, akikamu ina chonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Kakikamu ina hit, kakikamu ina gonga. Damn ni bro ni gyrator. You like to catch my vibe na vibrate. Yes, ata smash but ata die pep. Yes, ata smash but ata die pep.
Yeah, nasema yes of course ni kairetu. Kanapenda soft of course can die paper. Pleasure huge but ya na vibrate. Ando mana link all na nikaihepa. Nauliza penga akikamu tadu.
Akikamu ina move, akikamu ina song.
Na akikuja na mekam na kabu.
Akikamu ina hit, akikamu ina gonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Akikamu ina slice, akikamu ina chonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Kakikamu ina hit, kakikamu ina gonga.
Nauliza penga akikamu tadu.
Akikamu ina move, akikamu ina song.
Na akikuja na mekam na kabu.
Akikamu ina hit, akikamu ina gonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Akikamu ina slice, akikamu ina chonga.
Kakikam, kakikamu tadu.
Kakikamu ina hit, kakikamu ina